Boy, it just had to be Top Dog.
Thank you. Eu açúcar, no.
Don't.
What time is it? Thank you. kwa pumikanda Pasamu kumfimba Kwa chistrima Pafana bestrata Pakumisana Wasite masngena Kwa kumibama Afagi full set Kwa pumikanda Pasamu kumfimba Kwa chistrima Pafana bestrata Pakumisana I'm
Boy, it just had to be Top Dog.